said, let us go.
Smash it, let it go, man. Pass it for the pillars.
Smash it, let it go.
One smash.
Imani moya oswana, ni amu pila nina mwezi wekuli ikafita nako Mugani tuenda palipasi Jate ni moya oswana, sina ane nipepiwe mwezi wekuli isafita nako Mugani tuenda palipasi Mutalu vasilu kashwa kuiloka muhago wile litomali pasi foru pilapa Lutile kutopotale Tusika lote rashwa kuiloka simashu wile litomali pasi foru pila Lutile kutopota pela shakwe Ni amu pila nina mwezi wekuli ikafita nako Mugani tuenda palipasi Jate ni moya oswana Sina ane nipepiwe mwezi wekuli isafita nako Mugani tuenda palipasi Mutalu vasilu kashwa kuiloka Muhago wile litomali pasi foru pilapa Lutile kutopotale Tusika lote rashwa kuiloka Simashu wile litomali pasi foru pila Lutile kutopota pela shangwe Imani moya oswana Ni amu pila nina mwezi wekuli nisapumulali pasi lutopota pela shangwe Tamane izwile kwa lirulilu nandi kukuta kwa lirulimu sivila elitate Mwaya umamazo andate Chole niliku minalu basi mute musike mwashwa kulilokali pasi lepolu pila utile kutopota pela Nifukito ye kutukukuluna Lwaziba Gono halipi mwika pakuli matali wombi polinzi Hakuna tawanji yoki muotana Kapaki mfumi nako ya kushwa haipitile Muto washwa Imani moya oswana Ni amu pila nina mwezi wekuli ikafita nako Mugani tuenda palipasi Jate ni moya oswana Sina ane nipepiwe mwezi wekuli isafita nako Mugani tuenda palipasi Mutalu vasilu kashwa kuiloka Muhago wile litomali pasi foru pilapa Lutile kutopotale Tusika lote rashwa kuiloka Simashu wile litomali Mali pasi foru pila lutile kutopota pela shangwe Mutune kwa katamba viryani Atambele pali zazi Kapa pakweli kebumbai Waipizeza kundate Kikusila paza pela mubili Moya ubukele zikili pazo Lifu alitakwikili kota Kikolu sakuta kwa lirole Chwale muni utoenda Nimile musa chwanana Lipasi foru pila pa lutile kutopota le Moya oswana Ni amu pila nina mwezi wekuli ikafita nako Mugani tuenda palipasi Jate ni moya oswana Sina ane nipepiwe mwezi wekuli isafita nako Mugani tuenda palipasi Mutalu vasilu kashwa kuiloka Muhago wile litomali pasi foru pilapa Lutile kutopotale Tusika lote rashwa kuiloka Simashu wile litomali pasi foru pila Lutile kutopota pela shangwe Imani moya oswana Ni amu pila nina mwezi wekuli ikafita nako Mugani tuenda palipasi Jate ni moya oswana Sina ane nipepiwe mwezi wekuli isafita nako Mugani tuenda palipasi Mutalu vasilu kashwa kuiloka Muhago wile litomali pasi foru pilapa Lutile kutopotale Tusika lote rashwa kuiloka Simashu wile litomali pasi foru pila Lutile kutopota pela shangwe Smash we let it on my lip, pass it for the pillar, look till I put up with that pressure.